Tolimon hediyankobe tedube taskaram sappo et tatabo dande fulbe imorde Washington. Komi woni cherno modumba ko ene wondi e der silmaji cappanta tiaroji di e hino tito de taskaram menon hande. Rewbe gollanobe hore mabbe ko dum woni tobbere maunde tajere ranere nde mi yewtidi e Fatou Balde Yansane yilowo kawtital rewbe tinnido e eltugol rewbe layina meccago
rewbe Afrika kale sarada ibe wakkini e mari belon innugol mi wakkinoto mi gollana hoya kono ko honto ande mabbe den fuddi ko hebugol manan ko yilowol
en jahanni jeera taskoden no rewbe gollirta ton Amina Jofo yidi e yoga e rewbe udditube cuudi gollirdi katajere didabere en yewtan ko faati e kippuji nogas e nayi jogordi tawtorede folotire fukku koyngal yoro mangara no heblani en yewtere hertorde hertorbe fukku koyngal karogere diaspora dande fulbe yewtan kadi ko faati fesagol dum ko ka rogere ngurnda fulbe ido ngandi dum ko aada fulbe e leddi goddi wonudi e dow lawol mulude
jowlon sukabe
si kala chadele no wodi rewbe no tini e gollangol ko e mabbe e kito mecce walla uddita cuudi gollirdi wiltina jawle wobbe ko demal jokki wobbe ko ngeegu wobbe kadi ko mecce godde Amina Jofo nultondirado vewa fulfulde nyame tawdama e lumo ka rewbe gollanobe hore mabbe fotti webitugol produitji mabbe gollumo nonodire foire nigérienne kedoden jantore makone
nyanden tati jenay bur lumo firta lumo gonni firta na rewbe gado be golle jungo gadda jineji mun kolla rake siwani ko waylo kosam o mo yawtini en do nyama teji wala prodigi di ko waylata
igatta den ko sanay dandu no wodi prodigi duddi no wodi don yaawuru no wodi don chukuru no wodi don no yite waga si no wodi nebban nayi en miden gadda e kosan golobi dando no waylite wade kaataare en wade kujje kewde
yeso makko seeda ni no tawa debbo biiteedo Maryama Hamma hankoni o mo golla nokkuto suudu to kaataare watti e kaataaji ni suudu no tawa der leydi Niger o debbo no don no heba sanne e foire ko firta o
min gaddi kaataare diyam lote te dum suudi denno taga Niger iwada importe katare to le pays voisin amma joni alhamdulillah Niger iwada kataje mu'um zone industriel do on yami a bibbe leydi Niger iwo isaga le quartier du fou di Niger mas in yami mashan
e robe gollono be hore mabbe tawabe der lumo hertinango gam yeyungol prodige mabbe kade be jota do chedele kono no be jia e bi ol rakia siwa
wodi kosam na idan hedan tamin sabu kosam dan de ladde woni tidir ka gonka Allah he rafi fukkaaki e hakkilo fukkimo himbe kebata je no kuje boddude to kosam dan woni be bubere tantandun e wawa hebude kosam se hana tawan wodi nyamande bisaji ko hejori na nyamande bisaji hejorta do ko watta se hana mawbe ben dadi balli ko watta tawe neema bisaji wadi wodi gineji dimi gollirta din ci fuuna andi kosam mun non ko tuyni mun no hoyi ko naati der kosam fuse hana kosam non tuyni no delle mi den gidi tawe min ballitirama he waddano be min kosam ben ballitirama he ko sodono tabe e tokkobe nyabbotobe codiro kosam dam he der gineji tobe gattata kosam dan tawe gineji lobbi he minen du gineji dimi min bayli firta dan tawe gineji lobbi non laabudi kanudi gattire kosam
amu leydi Niger no hani walla berebe gadobe waylo nemaji e gattana be jungo ko accata himbe gollira e nema der leydi Niger kaden e ballabe do andugol mabbe be kokkade nyamandi kalisi kwa acete rewbe be be gada golleji mabbe no be jidiri amine jofo vio wa fulfulde nyame niger
ajarama amina jofo joni en jahan kolda en der senegal ton walde societe civile no wi e setka no imani eltugol rewbe yoga e metche nultondirado amen en den sare wonde worgo senegal yidi e rewbe eltabe no ndiam zavel mu inirte kedoden jantore makko
Helimore be pote chapman ejekom e nai reube ngumor be hegure nai ndetan kanto eskal hakunde mum e kolda ko kilometraji nai bedo be rebe non fofofu ngardi hekewal notade e deka ko fedde ndi wona lami ankore wallonde reube be e kirjinoji golle ndiyam senidam e no wie odo javel odo o pul de poviete non ko mumina tu jamanka o jeya ko to busura makka balde e komin botan kanto eskal
mi jangani hay kabinde mi yahani ekol way non mi weltima on gaddi ciusar rewbe yahri on bi yi rewbe do cius ono bi o rewbe no cius warakul hay hunde ono gandini men dum non joni men ciusi kala ko natto men
de golde putta ha do tolni do rewbe be ji hen nafore tigirigi e ngarta meji di addani be ballal na fewi kajetu mbalo bo sincham Boubacar Sall hetan kanto eskal
men o yi tampu de ina rewbe do tundu men o yi tampu men doga e jardin ji men banga men nyawlo yo e bankiji wona si men hebi e jardin tanta dum hay hunde ko sukkanta men ala men yoba e banki raul sambo e pabis be ari be wi men yo wodi ko puri dum yawnorbe nyawlo ya gol banki be holli men ordi zabe koni liggorte men liggima men yi intérêt ordi zabe no hande kala groupement mo landida do buluje chapantare e nder ordi zavel mu do wa ma dun yaltinande e minen groupemaji nay sai hande ordi zavel oran me hebiri dum nafata non sabunde ne minen andi men burnanin non ko den darne men dari hande men itta koy amen do men wonde men bo yama daynede bi e arenje men lowe auto na be lumo ni men nabe kabirin bindi ha kinki ta hay hunde men kebani
Nafore odo javel ko nafore mere mere weltare da nyama hen non koparuje e kalismen se far tolni e ujunaji chapan e tati da nyama ansaru balde je ya to sare lusufi e tankanto eskal
wallahi mine dum mine chowdu mine welti ha ko foddum wala to hono ko wega jogi nafore mine mi nyawli ma banki ha roni roni mi nyawna gulu de me tem der gulu unure mi nyawli mi jeyu jogi di kay ala nafore hay banki ame hay banki kala ame banki ko hay budu mi kettaani sa no mi fowri dikano bayni oro le ata limen do warri har or raven mine belti ko fori dum ha dum fori dum alam do wetar lele kes amew mine group yo group mi group ambo mine no ga e jeddo oro group mu o group o himbe no ga tenjo billahi kala mo balli ne on jam simi hali dum on jam mi rimani
rebe tundu nu non e no nyaagi be beedane kirdinoji goddi e fannu sabunde VOA Kolda Sherif Diallo
e yetti hedibe en kolda lesdi Senegal koy o saido tolneten kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
wana mi haliri non kati tode hande den gondi e Fatou Balde Yansane yilo wo kawtital rewbe ardibe noddirtengal kofel ko kanko sinki o societe Sotracom Guinée amo tawta gadi e be state department Ameriki subi e nyemtintebe no wi e alumni IVLP donc o hitande ujune didi e jetati mi yewtidi e makko ka telephone Fatou Balde Yansane mi yettima
jaraama mi yetti on yetti kala heedi ci do voix de l'Amérique
ko a yilowo kawtital rewbe ardibe noddirtengal kofel mi wawata no hebude burima fi yewtugol ko faati e rewbe gollanobe hore mabbe a jaraama tawdede e nde yewtere ko adi fof nyogani en seeda ko woni golle nde mo jobere kofel
ko mobondira rewbe haqiqaabe no ko mobondiri ilande mahitande 2012 men haldi men watu jonni ndir juude fi men wallu juube ben e rewbe go kadi no be wawira ettude fi hore mabbe be jogito hara si tayi woni kambe kadi be kander dental hibe wawi innude min kadi ko dum do mi wawi wadde ma ko dum do mi wadi men yowta men wajo fi yo mawbe juube en accibe yaaka lekkol fika di oneni ra e wakilo tapa meke ken ude koni men ukori enerle indi mfo men jeti ni kooperativi wo eden men wali tobe men jeta mbu inka bank men nyawla be be yo itira seda seda be be yaka lumoji be heba li yor ibe heba maro kofi undi wo be ya be soda be araka lumoji be yeya tenen douri ninka mento bendari mentai fir singongo re eno dumi emun kono wadi dubi dubi be jokki dum kono be hebaani ko keldi e ko laabi kono en on kadi en walli be men joini cooperative ji men ekiti be kadi golle den no be gollira ha men nabi men wadi marque déposé men hebi certificat organisation africaine de la propriété intellectuelle dum jonni chenchi amen din darja e aduna on fo hande lan kono fan e aduna Allah on kentini leydi baleri ndin mo tawata yi hebbani chonchi amen din orni mayi di orna faale ha ara tawa men kamin jodi yi akoy men wallube dum be den inni di filsi o filsi don non darjini bi inde ha dubai nyo ay be benno andi filsi
ko woni den inde don en on hertorinde Fatou Balde Yansane e der witto an mi yiti wonde rewbe Afrique le Sahara no buri rewbe region ji ma nokeli heddidi fofe aduna o firnangol udditugol ciudi gollirde mana gollangol hore mabbe be mari hakkille mudun kono yewti en seeda tiadele ko hawrete e mun ko sakkoto rewbe ben hebugol polgal janal ko buri ni
ko don woniri rewbe Afrika kale Sahara da be wakili be mari be lon innugol mi wakino to mi gollana hore kono ko honto ande mabbe nen fuddi ko hebugol nanan ko nyolugo paske si daya yeyi ka banko yo banko nyawle be yimete ko matte da goddum awa rewbe non haysi be mari ko be tega joomu mabbe en jaata be tega jawle mabbe den be yaabe be yido yaabe nyawlo dum ko no sonji rewbe en hebugol accès crédit ko be yimete ko l'accès au crédit
hebugol holare nyamaade
dimungo kadi no son en ko sonji be seeda ko tawde nama si be rondi buri dole mabbe den be rondi buri bawgal mabbe ngal worbe burbe yogaabe si be yi tunde bo on wakkilike no dattino dankaranni no gollude be accirama hoore makko dum kadi no tawa ton gouvernement on jiɗin kadi ala wadde feere e pehe moƴƴude ko waɗata ha rewɓe waɗane sulfu e yoɓugol sagalle sulfu e piijigo dum on kadi no haɗaɓe kaɓe yaara yeeso
hande holko wawɗa waajade wiyen joni miñirawma debbo faalaɗo fuɗɗade gollalngol hoore makko e gandal ma e andugol ɗe caɗele ɗe yewtuɗa ɗo foof fi mum e tawde kadi a ɗowti ɗuɗuɓe e bangi gollalngol hoore mum
ko adori kon tigi ko andugol ko golle mo mi gollanay hoore an ko gonga miɗo faala yo Allah newmi kono ko honɗum mi woni wadde tawa ɗum ɗon sa a fuɗɗike golle ɗe muybine awa kadi sa a fuɗɗike ɗe ko wakkiliɗa on ko wakkiliɗa nden a fuɗɗon golle a tawa goɗɗo go kadi hari no e nder ɗen golle kono an ko onno gerdata ha tawa ɓeyna a o ɗo koni wadde kon no moƴƴi ɓuri ko wowuno kon accuin yahen ɗon ɓa kadi nokkure ka yeeyata tawa konko wonɗa yeeyde ma ko wonɗa gollude ɗo yimɓe ɓe yiyete ndaara kadi e konko wonɗa gollude ɗo siko service siko hunde yeeyata e siko golle waɗata yoɓeɗa hara ɗum ɗon kadi e coggu mum ngun no jarani yo soodayɓe ɓen ko ɗum e nder marketing on ɓe wiyata le prix la place et le produit e yeeytugol ngol ko waccugol produit mum on ha tawa heɗiɗo waccorene wo tawa innayi ɗum ɗo ko mami heɓa
famike Fatou Balde Yansane a jarama VOA Fulfulde weltanike ma fota Dande fulɓe wonuɗon e heɗade e dow VOA Fulfulde komi woni ceerno Modumba VOA Fulfulde no heɗe e dow radioji ɗuɗuɗi e nder wuroji kewɗi wono Fraternité FM Mamu Soleil FM e Evasion FM kono akkidi Waga FM Wagadougou e radio Sokode ɗum ko Sokode e nder Togo siɗon haton jini feɗɗingol taskaram o ka radio mon jokkode e VOA yuɓɓodiren men ballan on keɓon yewtere nde yontere kala joni natanen taƴere ɗiɗaɓere Dande Fulɓe ka tajere dida bere dande fulbe yewtan en fi fesagol dum ko aada fulbe e leggi goddi e jalinodi adi hande
ila dawa dawi fesagol ne wade sabu aadaaji men ene wayno ko dum non fustata ko leñol njeeda
Midotorion hedaade nde jantore nde heblani en Saidou Nourou Bagila Dakar. Karogere men diaspora en yewtan ko fati e kipuji nogas e nayi e jogordi tawrede folotiro o fukku ko ngal Afrique kanyum e din habbanodi kono di mbawali lumbude. Yoro mangara no heblani en yewtere wondude e hertobe fukku ko ngal karogere e diaspora.
Ngurndang fulbe
Pesagol e der ngurndam mon no hasi nde tawa on yi'i yimbe jogibe kiifi ka yeso mabbe ma dum e dow bandu mabbe ko dum woni Pesagol dum no tawa e fina tawaji fulbe wondude e leggi goddi holko woni maana mum e ko woni tarika mum ko Saidou Nourou Ba nultondirado vewa fulfulde Dakar dabbani en ngol jabawol kedoden
Eda sere njeta hande pesido.
Dr. Awa Bokar Lital korendi yankejo kokadi windi yankejo. O fulbe inangandira no pesode gila dawa dawi. Holta num futni omandinen.
Gila dawa dawi pesagol ne wade. Sabu aada jimen ene wayno ko dumnon futata ko holto njeda. Holto njeda. Satawi aada anditan kendean kai. E futa menden wala Egypt menden sen ngabiti hadu
Amadou Tidiane kan ko windi yankejo witti yanke keblowe heblobe o wi futa hanki non pesode won ko firtanno hete wonno wadirte non
en juntu bangi futa juginen ko chabbi didi ko kanji kala do futanki wawi yade e der leydele kawrude jogade pesode en wawi so yidi ton ma hettine ande o ko futanki e holto futa heedi wala gila e darde dum de tan wala yidum de tan tabi a haldane mum ni me darde yesum tan ala hettinde babalan ko be jugino no badirta sos le ni jugino badirta yani leji goddi fulnage naji goten fof en jugi male pesori mum
en jiyano non e ko addi fesade anditede kono kadi safara ani tuba ko be batte dum wadde
ene wadi leñol gotol woni ko Australie e be biye arbo jenen kambe be balanno dum kambe ne wayno ko fulbe be yilotoro o hen ko manam hollude holtobe ngumme holtobe nyeya tuba ko be manam occidentoji di e be badanno dum kono pour safara e ne bandu ndune fesiteno pour altinde yi jam bondam da be bandu nedo kono non medicine teso jabani dum be ngoppi dum ha joni non ene wade kono non ne wayno ko wiyete ko esthétique ni be mbada dum ko pour yode wala pour hollude koy bu men dal manam
fesade yehi ni ko ha hoddibe e fulbe mbatti dum wadde Amadou Tidiane kan
dum rebi ha dum yettuy leji goddi di ganda hoddibe hal plaaren mbatti no fesade ko wayno jurfube en saaji rewbe wala sarkulebe wala ni ga mbiyen steri rabi adi yene badi kason ni don e tinde e ka nabbe mum en hono gabbule mum en wala jese mum en kadi yolde kason ni don par kon kon alay mum yolde leji goddi mbatti no dum nyembude
kono ina wayno hande gede de ene jari tagal seeda ko wattini jibinede fulbe ko ene sadi jiya hin pesido xorko addi dum Hawa Bokar Lital
eda seeda njeta hande pesido fulbe be ngoppi wonno naada aduna non ko non ko yahatan ne dum yette so boyi majja sabu wete ko majjari wala sabu wete ko natti yon ko eno tupare ni ala der debbo pullo so tupagi yodani hande non be da ko sa tupima yodani ko wete ko tan jangine jaatore jamanuji
ondo aduna non no yari tiagal ni bebe kaltuden mbi firtiko ina wayno hande taknodum ummade hanki ko ina yajita Saidou Nourou Ba vewa fulfulde Dakar
Ajarama Saidou Nourou Ba gollema feewi joni jahen Côte d'Ivoire di duubi didi salidi ma wi'en sakitidi gouvernement leydi ndi serali no eto wonkitugol ca e mawde den hodube e tumbe de la muherori ma e nokeli yiwaydi e ginama ko wanonon yeyirde e cuudi wondi takko lawi din buyi lanchama e de balde yawtude ko galbal ngal ajame lancha jom dabeji en tora yahugol ka hodo anyama amade jallo nultondirado vewa fulfulde ka lamorde Côte d'Ivoire a yahuno yidi e wonube e den nokkure tiagal lanche de yeyirde mabbe hedo den jantore nde onirdi en
fi hentingol e beydugol labinde sare Abidjan de laamu ngun tongi yeyugol kalaawi be eggini hodube e nokkeli go e tumbe de laamu ngun innori no jeya egginaabe ben yeyebe daabeji ben ka galbal be do egginaama e di lebbi jeego yawti dido laabi didi gila be itta porbuwe hari hibe daaki ajame kono ka darbe lewru sappo e go aburu do diwal Abidjan gal torikebe hotirgol anyama e bange nano sare nde ado be lanchude galbal gal joma daabeji en wano Mahmud Dikko wi o juhama o bonnanama
di hala minan hunde di waritan beteo masin nati nuku minan ida bona mayi kakidi fu bonni non mi do jewa hakunde kakidi ko woni lobbo mi ittan
dum kanatiri de anatiri sanni
anatiri wallahi
immo be makogo wana yala di jallo no wondi e den ande wotere bay hari o bindaki e Google fewno do timo wullito ko hoggo makko lancha timo wonde ande hebugol kaw yeya
amina gam bayru min pini suba ko mudon jodi tam ngari ga de cargo ji di keli bami yiti be duppi min dogi chaaki don ga minanga mel wala won ba won do jol kamina kamina tewtan ko am wobbe doga wobbe dogi bi jam basan wobbe naati le karti abiji
sidi bokum wo salaki yahugol kalamu gun jopiton kono wi makko nokkure den anyama hebilaki fi jabbagol dabeji mabbe din sabu ngakere ndiyan e sattugol choggu kawle yeyirde den
tras fu ina chapanta de jam no yoba ni don ke keli be bi be yara anyama to ina temder anyama to du wana no ina kan dia wala kura wala ko nyame jati wala awawa jwada nokka nyamata yar dam en ingala ko nyaaw yinda ngala ko nyaam
wana jiwa madabeji en tu woni nginyude ko rada kon e de nokkure fatumata ko nyamete dabeji o yeyata kadaral ko majjirama yoga e ko yeyata kon e der lanchu gongol
duma yeyam saru borando o ka wadi chawuji duma e mbayeri bambari lamdam wala muko bonay yoga na heewi ko wonno mere sotta boronaka naati fa yi bebi mumma mingala to minja ningala to mejjal ningala kalisa ko mi baba bo joni konando wadi haya kalisi wala gas
ko wana non kadi cerno amadi jallo gine najo yeyo kafe kanko bonnanaka kono bay soda nay bomo be radama himo miji golle makko den Abidjan yebike taho
ndi woni yala ga soda ne ala ga yeya are na atlani ay ta ndara ndara no mi hotira ay wa ta golle ko wa ando na kidi
si eggingol joma dabeji en gasi laamu ngun no ebbi gila hitande ujune didi e sappo e tati darnugol e de tumbere de hectare uji chapantati joyi waddorde maunde kasete be fokkitube leede janane waddo ko milliard uji chapanna e je isefa mahugongol jarata ko dum Amadou Coulibaly yettano o kongol laamu Côte d'Ivoire holluno batte jonde jaagorbe nyande nogay jeego lewru jeego buru yawtundu Amadou Diallo Bewa fulfulde Abidjan
ko dande fulbe wonudon e hedaade meden weltani on joni natanen rogere e diaspora
Diaspora.
Jofi timi adondiro tawdede folotiro fukko ko ngal Afrique hitande ujune didi e noga e jowi leyde nogas e nayi jogorde tawtorede e folotiro gon andama Guinée Ghana Mauritanie tawaka e majje Yoromangara no heblani en yewtere mun kanko e hobbe makko Yoromangara ko hertordo fukko ko ngal kedude
kibji nogas e nayi fuddi tawede e fugu garo odo batu mawdo mo fugu Afrique ngandama gilay altine odo benudo jayniyanke mawdo mo Guinée Conakry ne ligono galle jayniyanke do biete do canal woni to leydi faraysé wi mawbe be fof ngari ko dum urno sikede sellu tata jallo
fayda de wayinude leydi habbano dem burde nen leydi burbe keldude den
e affaire ballon Afrique Faida en wiye be qualifié say ndari wono Égypte ndari Maroc fi kala kambe on honnude yimbe ben fu ndari wono Tunisie ko woobe yawgol ndari wono Algérie ndari wono Côte d'Ivoire en Sénégal en tay tigi tigi kelbube ben fu takara be woobe yawde ben fop yeyi ko non woniri donc don e wa wata inde non non ngaldini en bay woobe yawde bobe kelde ben fu aray habba ben ben don be yehi kono non kali lede ko non to wono Comor hay goddo habbora non ki non fo Comor fi kala o yatuma Cameroun be yahuno e ga Coupe d'Afrique des Nations fo sikuno hari ko duma ko sama kala ko no ay hikka kadi be arti e be holli wonde be fuddike wowtugol yagolo Coupe d'Afrique des Nations wono Comor wono Sudan wono Botswana
Seydina Djigo kanyum kadi ko jayni anke jeya ko Mauritanie o wi hitande kala e fugu mawdo o do so batu o noddama ni wodi leydele na ganduda hay goto daminaaki no mabbe gon hen kono be jiyete hen
yaabe Coupe d'Afrique be le 24 kanyum na wara de surprise kono gana e Guinée so wi be chikano no wasi yaaji finalement ba si yaaji no no wat chaque année depuis plusieurs années maintenant kono on wi quoi ki be djum qualifié to fotan qualifié en tout cas to sikat en qualifié no
ya monon e batu o garowo leydele wonde de Afrique hirnange hewbe hen garani selu tata Diallo ko holdum sababi dum don
no anda wala Coupe d'Afrique des Nations hari si hewti no quart de finale ba demi finale atawayno dum ka hirnange Afrique do buri uudude e heddi ben ono piji din fuddike changeude gana di dubi sakitori do fop hibe cipo tun seda seda hibe yana tun seda seda goddo watana li la kono sa ndari gana atawal gana hika e gana baawdo seda wananu Afrique de l'Ouest non sobe dudi rano fo organisation championnat ji di e telele Afrique Australe do ha Afrique de l'Est moyi Tanzanie hande championnat mabbe on o taybe mari club ji keldudi marde mbudi hibe watani la ballon hibe investissu de mbudi buy hibe jour de championnat ji keldudi ko wadi kambe c'est professionnel be ala équipe nationale mabbe on ha c'est ko joueur be wombe ka région mabbe ton on taybe ko tidu be keldube wakili be daramibe fi qualification
VOA Football de Paris Yoro Mangara
Hediyankobe teddube jofi timi yewtere men dande fulbe kono ko adi en sedde on nani goy
jaka bono bu pita labe io labe wen na ko pulo sipi ko pulo sipi don ke fi na ko patana na ko pulo sipi ko me jo kata so me ti gi kono be ti ko na ko patana na ko pulo sipi ko pulo sipi don ke fi ko na ko patana na ko pulo sipi ko me jo kata so me ti gi kono be ti A fala we repair mess and cavity and nanda because no nanga pigila by side of picky men and a five sutil and rainy white men put in karambi set the cat in the bed on nanda men put in karande Omeni mebe diwe, andi nembe kone diwe, kwenye enka duwe Raki napata kwe bongi kwenye naika chube Utende mako meto niri kwenye naika chune Ka utari slave soro, rapno vili si temo ebe kwe hala muwata Meko vyo taku kisno dirme hala muapa Afala bui katwa, maha bandi kum Siriko balo kabi mene maka bandi kum Kosi sali selte vijia manu seiti yanke Yenu be makano andi kohonto meseji hanke Mede to hai si tek si goma ji Hefu ke zoni bidya na tekstu ke pona ji Come on Mene pa patana na ko pulo sipi Ko pulo sipi Don't get fi Mene pa patana na ko pulo sipi Kame jo kata song
Ko mi woni kier no modumba Heu tinando on dande pulbe Imo de Washington hande Nijarni Abrahman Dia e Michelle Joseph Kanyin e William Andrade Nijarni kadi nultondira be VOA fulfulde Amina Jofo, Saidu Nuru, Sherif Diallo, Amad du Diallo Yoro Mangara e hobbe makko idano kindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido yalani on jam nokku kala ka gondon onon e bengure mon on jarama